wakidanganyi mama. Kio wakidanganyi mama. Umejipodoa, umepodoka. Mwendo na jipu, yote mwanani. Misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu. Iyo michezo ya jogo. Kio wakidanganyi mama. Umejipodoa, umepodoka. Mwendo na jipu, yote mwanani. Misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu. Iyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarume wangu. Ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti. Chumbani bingiri bingiri samba soti.
Unantekinyaga ukinyonga sarume.
Unantekinyaga ukinyonga.
Unantekinyaga ukinyonga kweri.
Unantekinyaga ukinyonga.
Oera bakuruba. Oera ngame. Oera nyumazaiwa. Oera ngame. Utamkulea aprokoto. Tingani tingani ndani kwa moto. Mtapnyongea msokoto. Teme sumu kali kama kobongo.
Mapenzi ananipa shida. Shida mama. Widonde lisupu na tiba. Tiba mwana.
Sije baby kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby kwenye msamwana. Wasinga ingenge ninganganga.
Unantikinyaga ukinyonga sarume.
Unantikinyaga ukinyonga.
Unantikinyaga ukinyonga kweri.
Unantikinyaga ukinyonga.
Ohera bakuruba. Ohera ngambe. Ohera nyumazaiwa. Ohera ngambe.
Mwenza konyanganyanga. Mizari wino nyanya.
Baby kwa mwanu. Nisimamie kama kangaru. Ibane kangwaru.
Chesa ni kama umepigwa radi. Neno la baba ni kama neno la baba. Nikama ome usicheze na neno. Nikama ome usicheze na neno. Nikama ome usicheze na neno. Nikama usicheze na neno. Nikama get bus. Siku moja huko binguni Setani leta nyoko nyoko. Anataka geusa serikali. Kumbe sagodi ya korada. Mungu piga setani rali. Mwambia setani alisukizwa pamoja na mapepo zake. Wakasitia kama kulenda jitu limekula sende. Daudi kijana kuchunga mbusi. Sisi kumoja baso kapatani. Unadhani golenda tabona Daudi. Golenda kujia Daudi. Daudi kujukua diwe. Chama golenda na yokitwa. Golenda kasikia kama Vitima. Chisa ni kama tigwa rani. Vitima. Chisa ni kama tigwa rani.
When you pick it up, you make the whole place turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, girl. Make her tell you what I really like. When you make your body gyrate on the free life center, I for traction the real life. Put the watch you move in your body for the whole
life. Nasikia bibi yako na member of the year.
Na wako pia Joanna watoto of the year.
Usiseme family of the year.
Na bado jo wengine wazaliwa next year.
Na aja sini collab of the year.
Na ikibamba sana wapiduru of the year.
Kicheko of the year.
Sita lenta lighter ni na kush of the year.
Gozi of the year.
Zimetushika zaza leta story of the year.
Mwazo utakunya gani tisha chupa of the year.
Auna rada pombe niliwacha last year.
Na story ya madem when you play out.
Engineer Saren is a team song of the year.
Song of the year, song of the year. Nakateka to song of the year. What be my coffee for the song of the year? What be my coffee for the song of the year? Song of the year, song of the year. Nakateka to song of the year. What be my coffee for the song of the year? What be my coffee for the song of the year?
Si mtu wangu wewe ni mwongo of the year. Siku kushinda wewe ndo king over here. Lakini aina na mama sina my best of the year.
Ngoma imeshika ini tune of the year.
Hey, mademo anatingisha mitingiko of the year.
Na style ni to dabba to your dance of the year.
Na kwani hii bash your bash of the year.
Pale kwa kona wide you are super of the year.
Unapenda velo na katika karibu ya my dear. Na penye na vupambika kwa the queen andalia. Brrn 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 wacha nige uzegia. Fuchu 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 nika kichoge kikimia.
Kwanza vitu tunafanya ni vitu wa mwezi daya.
Miaka mingi umetugoja na sasa tumetokea.
Na DJ na cheza ingoma ndo DJ of the year.
Who presenter of the year cheza song of the year.
Song of the year, song of the year. Na katika tu song of the year. Wapi makofu for the song of the year.
shake and spit vitu machua. Siku hizi mina enda zile party machua. Mina roll in a ball na watu machua. DJ, cheza ngoma yangu ngoma machua. Can you mix and spin zile vitu machua? Mapresenta wengine ni watu machua. Wanacheza na kupulo
watu machua. My name machua must be tasting real good, cause it's always in somebody's mouth. Napenda
zile vitu machua.
Yeah, vitu zingine ni sawa janja. Sababa na tamama mtoto wakilelea
wewe
mchangani na peremende. Alafu vitu machua, vitu machua, vitu machua. Usicheze na vitu machua, vitu machua, vitu machua. Atia watu machua.
Kondele ghetto ni ghetto machua. Iko ndani ya Kisumu city city machua. Lugha yangu si ni lugha machua. Ingiluo si ni lugha machua. Banka andika check machua. 10,000 million pesa machua. Waiter, leta menu machua. Ugali na samaki si ni meal machua. Phone yangu si imbo ni phone machua. Ni zile iPhone tablet machua. Twitter ni na follow watu pia machua. Facebook mi na post zile picha machua.
Yeah, vitu zingine ni sawa janja.
So soon,
sababa na cha mama.
Main chip,
mtoto wakilelea wewe. Mchangani na
pere. Kufunikwa, hiti kufunikwa. Kufunikwa inaitwa kufunikwa. Kufunikwa, hiti kufunikwa. Mistari na zikapita main chick. Na hindo inaitwa kufunikwa. Hii kufunikwa. Kufunikwa inaitwa kufunikwa. Kufunikwa hii kufunikwa. 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 Unabisha. Unabisha. Ushaiulizwa swali ukakosa jibu. Zile S na kuzidisha za kina chibu.
Mbona unanawa na ujambiwa karibu.
Maswali ya clinic ni ya jalango na mwakideu. Aki ya single we atka wido. Siye ni player mwambie wewe ndo coach. Na hii season yote umweke bench. Before arudi picha atakuwa amefunikwa. Siri ya serikali ifunike. Ukifunua sunajua utafunikwa. Sikiza kata tamaa watajali ata. Kwa hivyo kata kiuni ndo wajue ni kufunikwa. Yes. Hii ni kufunikwa. Kufunikwa inaitwa kufunikwa. Kufunikwa hii ni kufunikwa. Kufunikwa.
Kakero, I hear you have a pharaoh. If he coming from the ghetto, he got no payo. So come to the man with the best. Come to the man with the future. Let's take a picture. Look at your bogosi, una bright future. Look at sin chogosi, manoma.
She be nice, nice, nice. Girl so hot, she got me screaming. Oh oh oh.
She be nice.
Oh oh oh. She be nice, nice, nice. So hot, she got me screaming, oh, oh, oh.
She be nice.
She be nice. Oh, oh, oh.
She be nice.
Girl, you're just so nice. Hey.
She be nice. She be nice.
She come and Mr. Nice.
Mugenge na penda ukidioge na penda ukitoka. Ukizitoka. Ukizitoka. Wali mada. Caribbean, Caribbean, I spend my money, spend my money.
When I look at you, I fall in love. And I really wanna know ya. And I really wanna be with you. And I really wanna know ya. And I really wanna be with you.
She
be nice, nice, nice. Girl so hot, she got me screaming. Oh, oh, oh.
She be nice.
Oh, oh, oh.
She be
nice, nice, nice. So hot, she got me screaming, oh, oh, oh.
She be nice.
She be nice. Oh, oh, oh.
She be nice.
Girl, you're just so nice. Hey. She be nice. Hey. She come with me nice. Hey. She be nice.
She be nice.
Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Okay.
Chini kwa chini.
Ebu kata tabeya afko, so unreal kama movie za afro. Na leo itabamba matawi patko. Kama una plans badai, mini ko free. Ni cookies unadai, mini ko trees. Na uko fresh, kidole chagumba. Playlist fresh from Kenya to Roma. Tuna kill time, kasako mflama. Kange baza warasi, yani vile konkodi kwa mat.
Beba,
yani vile odijo kwa class. Lakini cheza down, leo ina go down.
Chini kwa chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini.
Okay. Nili post video yako pop but no captions. Unajua when your center of attraction. Wachia madi meja, wow, washa like. Warongo wameja basi, washa like. Sezo wanapiga tero, doiko M-Pesa. Ulishinda sport pressa, unatesa. Gore, matumeka doko muoroni. Atuoni nje utadhani koro koroni. Umestand, sana KICC.
Yani
police. Yani kama post ya KPLC. Lakini chesa down, leo ina go down.
Chini kwa chini.
Something.
Chini kwa chini.
Sifa kwa mola wangu maulana, kwa mengi aliyofanya hadi mimi nawe kukutana kisura. Sijapanga kudanganya, nasema ukweli mama, kisa nakupenda sana kisura. Umesema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda. Nomenyu yangu na ya kuku mateke, ya nichenga. Kila siku kilio salini nicheke, sinatenda. Ugali buguru ni mboga temeke. Nafurahi umeniridhia, niwe na wawa kimwali. Maisha yangu mitiani, isoisha maswali. Ukifika nyuma ni humilia, mana hali siyo shwari. Asubuhi mchana patamu, jioni ndo kula futari. Tena huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vyetu, akikuwa kumbuka kuvilinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali wewe, swala la nyuma na gari mi
bado,
mi bado,
mi bado.
Na wanga nimepanga
bado.
Sina hata kiwanja
bado,
yeah,
bado.
Kulipango ni majani
bado,
mimi bado,
mimi bado.
Mitani kwa tuweka eka, ukienda soko ni kariri vichochoro. Geto na mkeka, tu hakuna kitanda shuka wala godoro. Eka eka, hakuna kibatali na ningiza totoro. Kwa ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya komoro. Hila nimesha kupa mtima mtima. Pija kususa, tanizika mzima mzima. Nimesha kupa, yeah. Nimesha kupa mtima mtima. Pija kususa, tanizika mzima mzima. Tena huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vyetu, ukifuwa kukuka nitoke kwenye gazeti, niuze sura, niseme ninatoka na joketi. Kitanda nipisha na pesa kesi, ama smura, nilete matata mpaka progress. Kwenye redio zote, mpaka luninga, nitangaze kukuvimba, kwamba lulu ana yangu mimba. Au, ni watu kani wote, unaoimba, kwa dharau na kuvimba, mpaka yule anajita simba. Niseme madam gita katitema, akinona na shindo atakuhema. Au Vanessa kanena, na nitaka na juta atatema. Nataka nifanye sinema, kolo zana ne siwema. Kikipi kunjema, au niende kwa sepetu wema.
Asali, wapata kubali akimwage kiamo chali ninatafakari kichwa ni maswali ni mtongoze zari akijua mundi si hatari dozi ndauka kajalabia hadina salama muze ya basi jeni dunia kwanti lawama mkubwa fela tale salam leaders nizushe pesa wame nipiga chege na madiwa sije nipida Yowe, nataka nibadili ratiba Wangu isijeleta msiba Nitoke wasafi niende kwa kiba
Yeah!
Hati mtoke Wazenu mtoke Hati mtoke Wazenu mtoke
Nataka nifanye masekere
Sekere o oh, sekere
Sekere
o sekere
Sekere
o sekere
Yani bongo nzima makelele
Sekere o oh,
sekere
Sekere o oh,
sekere
Sekere o oh, sekere
Barikiwa Shalomo na memo Niro uju Kini angalia Moyo natulia Yuzuli wakao
Kwaza na fubi Kamboja nipa mambo nipe kikombe cha chai na jigai Uku verify mila shai Mama lai mwana wa masai
Wengi baby la kipimo Macho mpaka bisigino Niku mwagiri ye wino Yangu siyo mirikimo Wengi baby la kipimo
Keja tuna manaira Aterele, eke gwere Sina saya kuonesha kitambi sauna Aterele, eke gwere Sina saya kuonesha kitambi sauna
Wabe.
se toca pa que deje. I'm a little Maria. I could not know my papa, I could put a year. Kaki Katakinga, the foot of the day, I kept it on that and the Buganya mean of a Kadia, a super Wagona mean of a Javia, the king gave at the mean of a Padia. I'm sorry, I'm a Luya Busia.
Wanavunjika kwenye kanda Akina Rosina na akina Yolanda Cheza kutele moka chini na kupanda Vile unacheza uko fiti Uleweza yoyo nduru mependeza Weli wale jo wa janda Take it down low, take it down low Mudogo dogo take it down low Take it down low, take it down low Cheza kidogo take it down low
Dale no you got it do No you got it do No you got it do
Come broke off your back Broke off your back,
my boy
Dogo, dogo, tingi kapo dogo
Ni nai boy, si mutu mudogo Nilirogwa na pesa, sitaki musoto Wewe nipata kwa traki kama si moto Niko jona toto plani, tuko dogo, dogo So, take it down, luo, ushajua what it is Usijali mami, wendio nominee Nimekafunga, nimekafiga loko Kile kitu mina deni, kakis mutoko
Tenge kaka unapenda kotengeka Tenge kaka unajua kotengeka Tenge kaka kila mutu kotengeka Tenge kafiti sana kotengeka Take it down low, take it down low Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low.
Dale no you got the glue, no you got the glue, no you got the glue.
Come broke off your back, broke off your back.
Mudogo dogo tingi kambo dogo. People what you want. Take it down low, yeah. Cheza njalo yako, cheza piga stingo. Nani no setilika kwenye mbeko. Hakuna kulala, hakuna kudoro.
Yelia ngomba siko na jovile chakua. Kitu nikuwa na jua, tuntawaua. Nipe pen, nipe karatasi. Mwazo sote, stoke kichwani. Wengi lakini najua mi niko sawa. Mi ndio kusema, mi ndio le mbaya. Kali fyote nyuma yangu. Mpango ni kuchange industry kwe kwangu. Wape ngoma tama, surugi nyuma. Sani tunacheka, wakianguka. Genge jina kubwe na simama. Tutembea kila mali, kila mtu anasema. Saf sana, saf sana, saf sana. Hapo sawa. Lakini sijaridhika, mavijana kona mimo, wazee sijawashika. Pole pole tu watakubali, pole pole tu watelewa lugha mtaani. Nena lisema tutatoboa, kuna makazi ndio kitu kitatuokoa. Shwabure mina piga, tu watakubenua mkono, mitaimbia tu. Hivo hivo hakuna kuogopa, na uwashonge dhani mini showstopper. Gege ndwe na baki mesmama, baada ya show kila mtu anasema. Saf sana, saf sana.
When you live what when you wanna fit. Yule wa nyuma li separate. Maisha siyo lazima kudate. Na videnti. Come on. Kama ni gari kuku nimefunga brake. Na pendo langu kwa kuwali elezeki. Kwa kusi eti wala si fake. Siko true, indripi na walimbo fake. Najua usho mizo mengi sana. Usha kutana na maafrika. Ila so mimi I am a good boy.
Walishuvicha zeisi za kupenzi wangu. Mwisho sipo kwa kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia. Ila so mimi I am a good boy. I am a good boy. I am a good boy.
Lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, dada day.
Don't call me lover boy. Don't call me lover boy, baby. Don't call me lover boy. I am my innocent baby.
Oh, dada day.
No, baby. Nalalia kunye sio kama napenda.
No,
how come mpenzi wako wetu na mudumia. Wengine wana kuja kumtumia. Amna lavo siku wizi wananunua. Washenzi bora wamalize na kutulia. Wakimaliza waishi kukutangazia. Eti yule binti situmemtumia.
Walishuvicha zisi za kupenzi wangu. Mwisho siku wako kwacha ukilia. Mapenzi ukachukia.
Shipuya konika.
Bwana unanitesa mama mala.
Hey, nimeteleza nime fall in love. Mandugu zako nite in love. Nimefunda nime break your love. Sini aje chini usini aje solo.
Ah, epoko nisha waga manyanga. Wacha nikuite kinanda. Penzi niwe bivu nisiwe changa.
Tende chini tende juu
juu kwa anga.
Hedonga neno kiromo.
Shepu yako ni nyoma.
Hedonga neno kiromo.